za tuba wa ile sindijilu bila ni vano nose chote na nikani za tunyumbu za tu moyo watu mafilu yeah
Pali mozi lukubira bato kolo ni zatu Nkani zatu nyumbu zatu moyo watu kwa Mwina mumango tifa pa ma radio advert atu kapena munabwera ku road show yatu koma panopa tikulandireni kuti show chimene chabwera pafupi ndi inuyo ino ndi show yoyamba ya zatu pa wireless
zatu pa wireless yabwera kuti ifeyo ajinyamata tikhale ndi malo okuti tizikhudza nkhani zathu nyimbo zathu moyo wathu zikoma kwambiri pokhala nafe mu show yathu yoyamba yendani nafe kuyambira lero mpaka muyaya
nde iweyo monga wachinyamata wozitsata show inoyo ndi yako osachita umbombo uzanzako kuti zathu pa wireless ili mufufo
zithu ditu nde kuyambira lero mu show ino muzikhala ndine fana wozitsata zingini gokani nkando aka DJ Gox ndi nzangayu
lili banda aka Lili V nde Gox tanena kuti kodi lero kukhazo tani
lero tulili ndi nyimbo zimene anthu amazikonda Chakomanso, sewelo la zatu tikati kuli uluta po yamba Musewelo limene tikati kutata moyo wa atikana atatu ndanya mata atatu
Easy baby, ndukuchita kuona kuchedwa kuri ndifere sewelo la zatu
Komanso, tindichi gawo chochedwa timve kwa inu Ntawi mene tikala tikumva mau anu nde mangazanu Komanso, kani zosangala tazimene inuyo umvera Mumafuna kugawa na nafe Kuti zikate kupinduisa ajinyamata akuno kumalawe Olambula balo lero akala ajinyamata akusongani Mubdela la zomba limene
Ziwanu kuti wiki iliyonse tizikhalaso ndi gogonana Mumadziwa monga sera chinyamata tili ndi zinthu zambiri zokuti zimationekera nyunyu Nde timakhala ndi mafunso okuti timafuna munthu wina wake atithandize kuti tiyendese bwino moyo wathu Ndikugona mu studio tizikhala ndi gogonana Amene ali gogo amphaso musewulo la zathu komanso gogo awina aliyense Gogo ndi amene ifeyo tiziwamasukira kwafusa mafunso amene amatizunguzaja Akabwera mu studio tizizi kuti gogo abwera kuti acheze ndi ifeyo achinyamata kumva komanso kuyankha mafunso amene tili nawo
ziko moto livi ife ma message kutitumizadi nambala yathu imene mungatumize kuma message ndi 0888353535 kapena 0999353535 ndi manambala oti mutha kutumizako ngati muli ndi funso nayo kuti muwafuse gogo
mutasa kutipanga text ma shoutouts anu komanso nyimbo zimene inuyo mumafuna ziseweledwe pano pa zathu pa wireless namba lake tinenanso mobweleza 0888353535 kapena 0999353535 ndi tiyambe show yathu ndi nyimbo yochoka kwa zathu band iyi ndi nyimbo yoyamba yochoka kwa gulu limeneli zathu band nyimbo yake ndi zimatele zimatele
But where is everyone when I need them the most? I'm searching out I'm your brother, jibu tandi zangini jibanga ndi Hey, what you wanna watch? Iwa ndi ine batali Kukwila nchito limo zisanga magi Diye zijinye zikoli
Zimadele
Jikuone kawa.
Mati wanawa.
Friends forever.
Wow, man. Nyimbo yoku swa imene yoshoka kuzatu band. I think nyimbo imene isindiwala. Wigi yose inondika tukungodi. Siwatele, siwatele. Koma zatu band ni nyatwa. Ande mene momo ndi mene ifeyo azatu pa wireless tizi jitila.
It doesn't get no harder. We blaze it. Ndibo mutakubira ku website yatu www.zatu.mw. Kodi mukabange download full version ya nyimbo imene. Ngati mwango juna kumene ino ndi Zatu ba wireless. Nkani zatu, nyimbo zatu, moyo watu.
Pano timve kwa ajinyamata amene tinagumana nao ku roadshow yatu. Awa ndi ma guys akuzomba ndi kumachinga. Iwo akuti anaifila Zatu ba wireless.
Zatu ba wireless ndi zatu zomwe.
Achinyamata amene wakuti amakonda zatu ba wireless.
Levels ndi enerolili. Tauzena tuzasiro la zatu.
Lelo mioyo yatu yiyambe kusinta limozi. Anyamata ndatsika na?
As mine as bamboo.
Presenting
Sewelo la zatu.
Mawine mazaja
apandia la kwa banji asi pepa kwa mbili pepa si mwona pepa
mazo saja higa iwa maenda banji usangana kwa mwopita
pepa si ndi makama angando kwa za gitara yanga kumanda fuhira banji asi soli kwa mbili soli si ni mwona
it's okay ndi gitara usina onangege
gitara ili bubo kumano pepa iti pepa kwa mbili
baso sadanda zima jidika
zongo kwa mbili
ndi pate ndoa ndi bwede ndi katungesu
Mbanji tia tingopita ronse Kerunge mazio, sinanga wapo mazio ndakuraisi andineo
Iwe, mbaka pa menevo? Nasa yu matama ngea kuna wae? Zima ishitika, ingoni batandoa
Iso asi, wakwa ndigira kuma Tia ndi utanise kaya wei banja papa
Oke bo
Eto, toa finuwa banga joncho
Kodi zina wako ndi ndani, ine ndi mpaks
ine ndi JB Kama kwa hindi mbali ya kuna wanaiza ambi kitu Deo uzo ya mbi, asi Tia hapa tamange banji mjibo
Chabu, tia edu
Inde tu material.
Zona di rumani zanda.
Zikuteka.
Chimozi mozi kaiwe.
La bobo. Hey, aja sinu magani za zori dukumana.
Hey, onane swase. Mixi di mambize va deli. Janjana
after kusambo
kwa kumene. Kumai. Mata kazi giga nda jaira rumano.
Kumata kusia ni sabu anji kuboma kudu ndiku piti.
So kuzo wabu ambiga nwana nga rizindi shupa.
Okay.
Zinkawa wa janjana umaziwa kudu kumani survive. Mabu mabu. Kumai vano ngini ndu gido lira.
Mwate lo good.
Aiwe. Nasa isa wa bobo. Ndipo sunona undi zitakataka ndi usere bwanga au Asi chime so yijiri babanja 200 post Twans tajionani Asi nanga Sumo gulusa mamira ya
Ya alivu ambili mbili Mira angati hii bwana 450 bas
450 bas
Eto
Chabu tayanga niso chonchi Mwazere bangono Chabu
Ya
Jede yanga niso kubangono
Chonchi
Ya
Ya Baba ninkove angi yose yao nega
Fesu wademu kutenga bwana
Koma daji smile ojo kacho Pana look sharp.
Tiriu. Ase muli serious inu ase. Zona mugita chile jivesi ase ose libia.
Koma apandenti kuone kapo. boss.
Ah, boss.
Ah, boss. Say the news.
Ah, say. It's beat off. Nikulaso zibe soza gozi. Njunde pedega mudi njunde kulaso si sababa.
Magwana ngadi nuru sababa ngeto njori even down mudi wa kariya kuriimba.
Ah.
Say zako minyani.
Ay, say.
Ndipo zanda si. Ndaona ndipo stay ampigisa no roim.
Okay.
Kutaka gadi ndipo jambula nyimbo ku studio. Koma so amene wawinayo. Geri ageva sudangini.
Ayo, nangozura kuntayo joka kunoko. Ya bana basi.
Koma si ndi ari geri la ndangini nzazo zibe nazo sisu ndikuza.
Ah,
sasa.
Gulu la kilinganya dile lile wini tsageri yake.
Na, mche nazo. Koma ine bora kuzithandiza ndeka, ndithiruzo sateka zimateka. Ndiri paboma lile koma mawa. Kuzindonela baga nemo. Ayo. Aone onde TV. Ni mesa zo play kabla se. Ni nchito ase. Kuti baba nje mwanangoshi. Mutandisa se.
Atakunyadira ngati mene ndanyadirira moto.
Usiwe? Ada.
Koma JP, zipita tu wachedwa kale.
Zoona mbaso? Ada ndunyamulire banje. Cholemera tuishi.
Cholemera kumene koma bendikwanisa. Bola wina sanitize so baba.
Joga baba zote. Okay, bopo kuma no paper kachigene.
Iwe zimachitika baso sadanda.
Okay bopo.
Koma mwina ndi kupeza tu kunsika konko.
Bo usalepe.
Asi nilepera.
Uende po.
Tuona.
Ine number kwimba kibo ndi nzaka 7. Ndipo eish, nimaikonda mene makonda netbo.
Wow.
And pombano ndika captain. Ndifandi nazira kwina olichi pa pressure. Ndifayeke sindikopa mpikisa noimba. Ai muli bawa viki. And zanda makutama kuti matha kuimba. Unaphuzira ku. Ine sindi naphuzira kule konsejo. Losolanga ndilobadwa nalo basi. Anyway, aye sama funika maphuzira zvinthu. Avai anta takuma kunena kuti kunama kunena zvone. Asai ine tosindi danda ndizo ganiza za fans. Ish, izonza chidzikire. Nda kutanta uzanje. Zanda so yakubera pole.
Kama no tirio. Iyi ndi chige anga viki.
Okay.
Winayo ndi mzanga Annette. Tonse tikapisana nawo kumbali ya zida.
Oi, popoma baby.
Popo.
Ifende matarapo.
ngati niyo mata zadika mugulu limodzi ndemu dzaimba zida muchihiti chomwe ne ntazaimbecho
kuti azakhala wa mwaito ndiwe akatsakuika ndife nde tinakoti ndichani biriu komana zanda tabave pamwoni
okay
zanda banji tikanisa sakachikena aneti kumona banji sikulu nje
ukuti sojani nanga ndi mama aloviki iye anyeti tundu alusola chibadwidwe
matero
iyaka
chabwino basi zitai apatiye tiyende shosholo pang'ono masika
amenepo ndi walasa tiyeko
tiona na magae
okase
banji magae kunanepo ni minutes musanavaeto
ukachita mwairi ugula time inase
sha minutes ndi adakalipo ambiri ndalo anthu sakugula banji abale wina sangangochita ngozi kuti kapena anthu aimbiri fona dokotala chabwino
malondatu nkutsatsaneti ndiye wanguti chete apapa sikutsatsa nkomo
oh john ndipo ndimakufunani deti kodi ista ndiyangayi sindingaike mkati mwa musikamo anthu oto sakuima tokoma
iwe nakuika kuti zimbwesera ndalama osati madandalo ako wamva
ndamva ndipo mtima maloeti mupeza ndalama lero osadandaula john mupeza ndalama wa mainitsi ogulitsa
iya kuwene kundiye kutsatsa malonda
agogo
hey.
Mwadzuka kale kaya mukupeza kobwanji
ndikupeza bwino sopano
azikomo
zikomo kwambiri kundisamalira kayoli bwanji
asikulalelo la chabwino ndithu agogo
chabwino
ndikuona ngati nditapita ku community based child care center
ku CBC
kumeneko mwina nkupeza komwe wa ntchito
waganiza tu bwino mphaso sikana zizi chilimika yekha
zikomo kwambiri agogo mumandilimbikitsa ndikuona kuti ndichanzelu ndipeze kaganyo ukundikudikira sokuyamba sikulu
osadandaule mwana wanga ubweleratu kusukulu posachedwa
eti chabwino nde ndithamangire kumsika ndikagule mwandiluma zicha
chabwino uyende bwino
azikomo
mwanayo musiye asalandiri
okay chabwino
bwino wake satogona
pajama kondo gona tuyu
zona
chabwino ndikupeza ndi posachedwa
chabwino
odi sinawo tondi sinawo abantu fulumen sinawo yini sinawo odi odi ish odi magai ndafika sorry ndajebe sorry kwambi
JB
tabwela kaya ndithokane ndili proposing ndi ndingamba ndifasa ndafika kale
tamvesa kaya pali choti ndikuuze
tabwino takamba ndiye
JB bwanji kodi tasepana nazo
ai koma sina yambe ndipo jepita mudomola
chani
taimba nao
ase think mpana kuti bwanji ase mundomola ne okay ndipo yani ndani pano
ai ndingati kulimba musimpida kwa
uyu ndi shambles ndiye wajoina gulu lathu nde iwe takudomola
mayas guys chifukwa chani ase yangiran zona se ase zona shambles aloye aloye malo mwaineo
ai guys mganiza bwanji ndipo pasi ai sindikulola zimene sindikulola
JB iwe unasintha chichokereni mukampu zochitika zako zinasintha pano sudiso mmodzi mwaife
mwininga singatikwambira na KC
palibe zimenezo iwe pano uyendele zako ifeso tiyendele zathu
mutene amene magayi fanzi kudidikira
JB ndichani chachitika chikodi pepa uli bokoma
aiso chikondi ase sikuenda ndabalike kwambiri ata
JB udambire JB ndadikira kaye JB
Bisenawo. Ii, bisenawo apa. Bisenawo. Oli apa.
Ii, sase, usona koma kupita wamva. Kapena ufuna mainitsi.
Aiso.
Ukuona kati ungati ufunika ucheza ndi.
Osati pano pale.
Upeze ase, ndimango kufunsa.
Ah, kaya ase zaku zimene.
JP, kujama kuja zaenda bwanji?
Ata.
Uone kwa kumuda bwanji?
Kuna meso zo jama ase mbato.
Bwanji?
Anito mwala mbandi ase. Pekani isa ase.
Iwe, ndiza mpikisano zija zita bwa?
Hapa ndaya mama ziru ata. Ndi kule mesa mpikisano ati sabu mpano. Nabalika ase. Ni kwenye ndipisa nzanga awiri. Tikwane gurusi ya mbeti.
Iwe, mwina nzaku watu sinta maganizo.
Ase. Nakakia kwambiri zimena ase. My friends ase. Sangande bangi jibongo yoncho ata. Na Kapasa. Akapasa.
Iwe, pepa wamva, usadande, siganiza plan. Wamva?
So ngambi bonifuna zabwino ase mphaso. Koma sandipereka kwambiri ase anzanga si. Kuni manga chipongo chonchi. Basi watona na sentamangiyo nyumba basi. Tona ne?
Iwe, ndadikira kae JP.
Tona na mphaso.
Fish.
Episode yoyamba ya sewelo la zatu limenelo chikulubiro ndili na jojo ndi mwasangala kukumana ndachi na T-Real Mphatso Chikondi Aneti Zanda komanso JP
sewelo tulokoma kumvera limenelo kantoletole wachitikapo ndithu JP atangogudula mati amaona ngati kujiga ndikopweka
mukuoneka ngati muli ndi nkhani nati
haka ine tu ndili nawo mboni nthawi nake ndinayesera kuti tisithaneko ntchito ndi sisters koma da
Zina chawanja.
Mene ndina topera mo. Ndisanene kuti ndina gona. Koma se ndina kumoka.
Hey, aselo limene litaonaso kuti pali kukula na kulana pakati pa Vicky ndi Aneti. Muzionetsetsa kuti mukumvera zathu pa wireless kuti musaphonyane nayo nkhani imene imapitirizire ake.
Ndeno rupano kuti mvere nyimbo yochoka kwa Nyau King.
Amene ndi K Green ndi chipapapa.
Two for Clyde, three for Nyau. Get down, look, one for Sode. Two for Clyde, three for Nyau. Get down, look, Chupa Papa.
Tinalonjeza kuyamba kuti tikhala ndi nyimbo zobeba ndi imene yoti inali chipapapa kuchoka kwa Ty Green aka The Nyau King.
Chude.
Panotu ndi nthawi yokuti ifeyo timve kwa inu.
Inuyo omvera kugawana ndi ifeyo azathu pa wireless mau anu. Ndetisanalowe muchigawo chimene chicha timve kwa inu. Osaiwala mutha kupita ku website ya www.zatu.mw kukapeza zabwino zabwino zoti mutha kupanga download.
Ziko modu nzanga pano tive nkhani ya Tox and Kriston kuchoka kusongani mudera la zomba limenelo kugawana nafe mene chinzao chinasinthira moyo wawo komanso wa makolo awo osaiwalanso moyo wa mudzi wonse.
Zathu pa wireless
timve kwa inu.
Kriston. Ine ndi nzanga Tox tinakumana mchaka cha 2006 pamene tinakumana ku Tikondo Youth Organization ku Domati pamene tinkapanga ma drama. Tinangochoka pachakuti unapita ku Blanta kumene unakakumana ndi makolo ako unafotokozera kuti
ndapeza nzanga Kriston. Makolo anga anashupa wambiri mazuwa akhosunga muze kuti ndapeza nzanga okhala ndani kukhala mamuna anashupa kwambiri zosatani zosatheka ndipo anandizonda kuti bompa ndikubvaya kuti ndikomweko ndo mazuwa ndala ndi masiteni imene inashupira sumenelo inatenga mpaka na chani chikwanje ndikupita kuti ndikupita komweko ndipo dani akafika kwa ndani kwa Kriston koma peneyo mazuwa fanzi inaliso kukuka mbakhali za ndani za ine mboti ndani wa manyazi
koma ndala ya Tox ndi inagwa italusa kwambi kope itanyasi sasa hau anzikile ndikufuna Kriston pamodzi makolo ake ndikhapa wina pano ndiye mupha wina pano
makolo a Kriston ndi makolo anga ndani aimeyi mukambira namo anatha kuwunikira naonera kuti ana wadifungo tani ndifungo chezi chifukwa umboni umwelo usinewa kuti ine ndi Kriston tikugonana panatani panalibe
ndipo kukumbukizo pachatotango atangothana kukambira namo zinezosekesa kuambira ngati drama
kuonera kuti makolo ono anayamba kutani anagwirizana pati pamenepo poti ubayeso unayambikira pati kunayambika pamenepopo ndiyeno nditatero ineyo ndinazapeza ganyo ndi ganyo imene nditazakhala pasi penaona kuti ganyo amene sindikamugwire chani sinigamu gwile ndeka ndi friend wanga amelari kristoni na kalari wa muna kwa mandigenda wakwa mutani kwa mwuzi gami ya mejani tigwile mwuzi ndi matamuza kristoni sana nyaranyaza nandi zanani satarekani jani alimamuna ndipo ganyi metu na mgira jani tinamu gwile alimuzi
nitita mkukia chito ganyi menewe toko nandi ndrama za mbibu anaganza kutu akasunge ndra na mwuzi toko sada ndauli tingiko nandi sa village bank imene itinga sunge ndrama imene tizibanga zitu tizungongloso ndama mwenye tizigwisa nchito izi chiruka for you tizibanga zitu Tidakika kajo nje ndama jaina chinga kwa mbili. Imene inapangisa toko. Tokusirana anamanga nyumba ikulu ya massive.
Ndipo ndini ndi nyumba yokuti ma agents anga sama kubira. Olimina anthu eno ali mabanja mwawo akulu akulu makolo ena ndiena ndi nyumba mwe ndi nayo ine ndi kota zimwe ndi nayo ine ziwetu anthu samadani sama kubira pano pa anthu amakhala makamba za ndani kumapanga za ambanga ta mene uja ndi tsotsi mukatenga za mene uja ndi mufoyira amapanga masuka ke pati pasogolo
ndipo tulowe chifuwa panopo mkembe ya kucheza kwa tuko mfika panopo tango panga zama village bank zina panga sato kulea kwa nseku ndi nasi kwa ma village bank zina nzenu zaifu kucheza kwa tuko toks ndia ndipo panopo atu antu samba tena uza suti na basasu njira hii na uti asama ngulari ya magobo ni faya magobo ni sangati le mindi lore ya losi sanga kwa niwe sakuta ande magobo kwa mando panda uti ya ye mtaambi sana village tapanga na ma village bank iwa amini muzi blanda muzi peza ndrama kuma graphic guys muzi blanda muzi peza ndrama kuma graphic man
dina kabasi ni kristo nuna kuti apa sporti muna tigwinizana nuna kuti tiambe ya shimanga tizisunga mendela mai masedi na liwose tizikuwa shimanga tizidani tizikawana mokuti maipo suza tulani tizikuwe ndra mutizu kwenye ndra minimum
kusabati ama ngoseka kuti anani mundi lusolina ndi mene dinari mpujeza
kwa tabwe kazi tuza shirendo bila ratu
kani zatu
nyimbo zatu
Mayo
watu. Chimenecho chinali chigao cha timve kwa inu ndelelo tinamva nkhani yochoka kwa Kriston ndi Toxe. Goxe. Unaona bwanji nkhani mene?
Eh, asenzanga. Babadu lezina kale anzo kuti anthu amene wawachinzao chimenechi chinapangisa kuti Village Bank isanduke Maze Bank. Eh, ada ndi number 1.
Ndi number 1 idi. Ndi pano tulowe mu chigao cha Gogo Nana. Gogo ndi amene azitithandiza ifeyo kuyankha mafunso amene amatipinja moyo wathu.
Funsani Gogo Nana.
Zikomo kwambiri Gogo Nana pokhala nafe lero. Funso lathu loyamba lukuti ndine nyamata ndili ndi nzanga wankazi ku sukulu. Makolo anga makaikira kuti mwina tili pachibwezi. Koma ineyo ndikufuna angu kala nzanga ucheza naye basi. Kodi nzoteka nyamata ndi ntsikana kukhala pa chinzake koma osamafunana chibwenzi.
Ndakhala ndikulandira mafunso oterewa kwambiri. Zikomo kwambiri polumikizana nafe. Poyamba ndizofunika kuti ndinene mwachuchuchu kuti palibe chomwe chingakuchitikire utangoyankhulana chabe ndi nyamata uli kumwezi kapena kuti nditi kuphirioni. Kunena zona palibe chifukwa choti anthu aziwe kuti uli mu period kapena kumwezi pokhapokha utachita kusankha wekha kuti uwauze ndizotheka kuti anyamata ndi asikana atha kukhala pachinzache kuthandizana kuchitira zinthu limozi chisanzo chabwino ni mapresenta athu lile ndi gokani amene amachitira zinthu limozi pa zathu pa wireless komabe ndizofunika kuziwa zifukwa zomwe umalangizidwira zimenezi ndikukulimbikisa kuti ukuyenera kuyankhulana ndi amene amakulangizawa kuti uwamvesese mfundo zawo ndiponso iwe upeze mwayi wonena maganizo ako.
Zikomo kwambiri Gogo. Komanso pabwera funso lina takondwa kuti agogo ineyo ndimafuna nditadzakhala pilot koma anthu amandiuza kuti si ntchito ya munthu wankazi. Koma ineyo ndinamva pa wireless kuti owulutsa ndege achikazi aliponso m'Malawi muno. Komanso Thomas wakulumphe akuti ine ndimafuna kudzakhala na mwino koma ndimasekedwa kwambiri. Muathandiza bwanji achinyamata amenewa?
Ndikufuna ndikuyamikireni takondwa komanso Thomas. Ndizabwino kwambiri kukhala ndi maso mphenya ndikumaganizira zomwe mumafuna kuzakhala mutamaliza mapunziro anu. Takondwa, ukunena dizona kuti m'Malawi muno olusa ndege kapena titi mapilot akazi alipo ndiposo alipo ziko lose lapasi. naweso Thomas, pali amuna ambiri amene anakhala bwana mwina madera osiyana siyana okhuza zachipata ndipo amakondwera ndi cholowa chomwe ayiwa machipeza. Kwano senu langizo langa ndila kuti fufuzani zambiri zokhuzana ndi ntchitozi makamaka maphunziro ake ndi mmene mungathere kupeza mwayi wa maphunziro khala ndi kusukulu kwanu komaso kwa anthu amene amagwira ntchitozi ndi bwino kukhala ndi maso mphenya yesesani kusatira ndi kukwanirisa maso mphenya anu zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso abwino komaso anzeru
zikomo kuti gogo poyankha mafunso athu titokozeso anthu nonse omvera amene munatumiza mafunso amenewa.
Nkhani zathu, nyimbo zathu, moyo wathu.
Pamene patu ndipo mapeto pa show yathu ya lero zikomo kwambiri pomvera show yathu ya zathu pa wireless.
Yes indeed, muzakhalenso popo pamene titazabweretse zina za nyowani. Tizakhala ndi achinyamata aku Music Crossroads mu timve kwa inu komanso Gogo Nana azakhala kuyankha mafunso athu osayiwala kuti tizapitiliza kuvera sewelo la zathu. Ine ndine wanu yemwe uja Lili B
komanso ine DJ Gox number yathu ndiyo maita komaliza 0888 353535 kabena 0 9 3 5 3 5 ngati mukufuna kucheza ndi Gogo komanso mutha kupita pa website yathu ya www.zatu.mw pomwe mutha kuka downloada Zatu pa wireless episode ndi zina zambiri
komanso tili pa Facebook page yathu ndi Zatu. Yino inali program yoyamba ya Zatu pa wireless velaninso pamene titabwerese ma program anyowani mkati mawiki
komanso ngati maphonyana ndi maprogramu athu ankati mawiki mutha kudzamvera chimphatikizo cha maprogramu pachi weekend ndi pano patikusiyeni m'manja mwa P Square ndi nyimbo yake akuti shekini zathu pa wireless
nkhani zathu nyimbo zathu moyo wathu.